nataka wiki mtoto wa shikiki kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu wa shiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani. Kaona nimekuwa mnyama, so analeta drama. Kambia shoga zake tia na ugoba nitufanyie unyama. Squeezy tushajipata na hizi pesa sio zangama. Na hizi pesa kama zangada kisa na zimogo Tanzania ndama. Anaishia kunipeti na uzimia mchezo chezo. Kama nauza freshi mini tafata maelekezo na anajifanya kama pendi vya tezo. Nyama nyama sio mchezo. Slide umli ni namba na jipima uwezo. Toto of mambo safi boko boko maji maji mori wa pwani unazi nazi after washikaji no. Sio kinyonge tagi loko pari zaibu kagi puye nasomeka ismi yaki na ringagi. Wanaona mfukuzia wa mpati sana wachomesha mishkaki. Game yake na watu kalaki afu nasikia analelewa na mchati. Vumbi hamjui ni msafi shoba zimfiki ni mkati. Mimi mwenyewe ni kiremba simpati. Zishapita ka wiki mtoto wa shikiki kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu wa shiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani.
Yeah, they wanna act psychic, but it's my game and I like it. I go all day in the night shifts. If you bank on me, that's a right pick. Only get wins, no L's. The order get me a Nobel. Brown and X who I'm banging, but I told her she don't ring no bell. This pretty girl will not finesse me. Go see your one so I do it correctly. I don't really gotta beat around the bush with it. Jackpot, I just do it directly. I know you's a groupie, and you want to start to lay the pipes of space, Miss Koopy. Go zook in the pair, pair wanna get hype. Dem anataka jua mina toka na nani. Ila nkomboka na kasi mawengde ni wezi ni kosa maskani. Doni metoka nai, analia bado miuroga mashnani. Ana insist mini dogi, all men lie and I know it's just funny. Bona sikubali that it's all about money. Mina wetu na juo unafanya kazi gani. Usijirombose ida niko maftani. I pull out the hat, utaona Bugs Bunny. Na koko nateke maze goje bas mami. Mali nimesmama ama shoga was mami. Na kakuna demini nakata na nimakose sipole basi. Wacha leo jia pak ndani.
Sishapitaka wiki, mtoto wa shikiki kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu wa shiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani.